nachotaka nishike viga nifate, nikueleze nachotaka nishike viga nifate, nikueleze nachotaka. Wengi wana kupenda ma, ila mimi na kupenda zaidi. Kima penzi ulipangwa na mimi, basi njo, njo, njo mami. Kumbatie, usini mwage, kanifanya niko sera. Kumbatie, usini mwage, kanifanya niko sera. Usini kimbie, kama unitaki bora unambie. Mini jue, ili mojo ni kwangu kutoe mama wewe. Tatimiza takacho niambia, kila si pesa ndo tanitesa. Tatimiza takacho niambia, kila si pesa ndo tanitesa.
Siri unani condition yangu to wear clothes. Jependa zaidi yako niko single girl. Wapo mbali na mi wako na jihizi na fail. Na like twish pamoja niwe daddy we mom. Waseme mpaka wachoke girl nisi wasani. Mepimiwa body flani laki mshishi mko. Nyendo zako bongo kuna labda mtoni uko. Wafam nini pens do my dick na cheesy. Kini mwaganeza kondo ntakufo please. Na hitaji real love uje nipakisha. Come and take my soul na nishushe pressure. Huggies na kisses yako unasije wai. Kivinjari na we room huji his no fly. Rangi yako white bright kama nji wa manga. Tafurahi one day twende home tanga. I love you girl.
Nita nimesha kuambia kama penzi ndo na kupatia. Tatimizo takacho niambia kama nyimbo ndo na kuimbia. Nita nimesha kuambia kama penzi ndo na kupatia. Tatimizo takacho niambia kama nyimbo ndo na kuimbia.
Na kuimbia.
Mami tatapika.